Baninga yamboka oyo baninga Boyo kaningo malako aye Bakufa kalango pe bayemba kango balaka Tika lelo to landa ye Malako disco Samba na kokende batelango bale kino kibaki makelasi na boye yeye Mama botanga ya no baki nanga boye Samba na kokufa batelango bale kino kibaki makelasi na boye yeye 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 Na katia le village o Nani ya kobi melanga inabika o Batata na ba mame Tola linza la bande komposo mine ba mama Pasi ye Boyo kangana koganga na katia le village o Nani ya kobi melanga inabika o Batata na ba mame Tola linza la bande komposo mine ba mama Passie
Thank you. le 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 le.